njagala obirina amazima nga manonyerera bongamba tonjagala nzira 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 byenjagala obirina amazima nga manonyerera bongamba tonjagala nzira 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 tendali mu pakingi nonzija mu pakingi ababoja notakula jendali bambi wazuminga wanchekinga ne smiringa nenguma ebe nembimira batitobula nzinanyiniwo bogolere nsolo zomunju batitobula nzinanyiniwo bogolere nsolo zomunju zenchimanyo njagala tewetaju kutule nsonga eruve mumbera tewetanga sagala nkera byenjagala obirina amazima nga manonyerera bongamba tonjagala nzira 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 byenjagala obirina amazima nga manonyerera bongamba tonjagala nzira 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 babula kwegomba kubango negomba zawunyo mwengenge notuma nefukire nyweku ochimanyi ndi mubanda sagala byakungana lavu jenkola ndingo musiru sente zirina jangu zino nijagalo zino nemberu mwavu kuno sikula manjagala nkufune ey ey byenjagala obirina amazima nga manonyerera bongamba tonjagala nzira 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 byenjagala obirina amazima nga manonyerera bongamba tonjagala nzira 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 tendali mu pakingi nonzija mu pakingi ababoja notakula jendali bambi wazuminga wanchekinga ne smiringa nenguma ebe nembimira batitobula nzinanyiniwo bogolere nsolo zomunju batitobula nzinanyiniwo bogolere nsolo zomunju zenchimanyo njagala tewetaju kutule nsonga eruve mumbera tewetanga sagala nkera byenjagala obirina amazima nga manonyerera bongamba tonjagala nzira 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 byenjagala obirina amazima nga manonyerera bongamba tonjagala nzira nzira